Zabbuli eyana mwenya. Twawuliranga n'amatu gaffe, ayi Katonda, bajjajjaffe baatubuuliranga emirimu gye wakolanga mu nnaku zaabwe mu nnaku ez'edda. Amawanga awagagobamu n'omukono gwo n'obasigamu bo. Wabonyaabonya amawanga n'ogasaasaanyiza ddala, kubanga tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe, newaakubadde omukono gwabwe si gwe gwabalokola, wabula omukono gwo ogwa ddyo n'engalo zo n'omusana ogw'amaaso go, kubanga baalaba ekiseeri ggwe. Gw'oli kabaka wange, ayi Katonda, lagira obulokozi eri Yakobo. Ku bubwo tulisindika abalabe baffe wansi, olw'erinnya lyo tulirinnyirira abo abatugolokokerako ffe. Kubanga siryesiga mutego gwange, so ekitala kyange si kyekiri ndokola, naye ggwe watulokola eri abalabe baffe era wabaswaza abatukyawa. Mu Katonda mwe twenyumiririza obudde okuziba, era tuneebazanga erinnya lyo emirembe gyonna. Naye kaakano otusudde wala, otukwasizza ensonyi, so totabaala n'eggye lyaffe. Otuzza nnyuma eri abalabe, n'abo abatukyawa beenyagira. Watuwaayo ng'endiga okuba ennyama, watusaasaanya mu mawanga, abantu bo batundira bwereere, so n'omuwendo gwabwe togwongezezza mu bugagga bwo. Otufuula ekivume eri abaliraanwa baffe, ekinyoomebwa, ekisekererwa eri abo abatwetoolodde. Otufuula olugero mu mawanga, okunyeenyezebwa kw'omutwe mu bantu. Obudde okuziba, okunyoomebwa kwange kunjolekedde, n'ensonyi ez'amaaso gange zinsaanikidde, olw'eddoboozi ly'oyo aboggola, avuma, olw'omulabe n'olw'oyo awalana eggwanga. Ebyo byonna bitutuuseeko, naye tetukwerabidde, so tetukoze bya bulimba mu ndagaano yo. Omutima gwaffe teguzze ennyuma, so ebigere byaffe tebikyamye kuva mu kkubo lyo. Newe watumenyaamenye nnyo mu kifo eky'ebibe, n'otusaanikiza ekisiikirize eky'okufa. Obanga twerabidde erinnya lya Katonda waffe, oba tugolodde emikono gyaffe eri Katonda omuggya, ekyo Katonda talikikenneenya, kubanga ebyama eby'omutima abimanyi. Era tuttibwa obudde okuziba okulangibwa ggwe, tuli ng'endiga ez'okusalibwa. Zuukuka, kiki ekikwebasa, ayi Mukama? Golokoka, totusuulanga wala emirembe gyonna. Kiki ekikwesezza amaaso go n'ebibonoobyono byaffe n'okujoogebwa n'obyerabira? Kubanga emmeeme yaffe ekutamye mu nfuufu, olubuto lwaffe lwegasse n'ettaka. Golokoka okutuyamba, otununule olw'ekisa kyo.